Kuanga la maso moji wendi kwa uri kwa nzendu kama sajia owe budu Kusabompo mkisa nilubara mkwa atireko mbele mpaji mkuse vya fi Mweza wana rongo ne sarongo ajacha mweba rongo zara vana Abalongo mwemu rongo sa unongo saze waganye mpisewe vyangi Nemizi mwemizo buze wafete mtu zimu ulamu wavoleso vyeri avana Nerubari ya tuwera mubiobula musa bumbira bate mute baje wange Ama yembe ya marwari nisigete mimuzuku kemwe mkwata mafune ngabu Hei misambwa mumu sakura musa kulire nzize webiobu wangwa nenono Chachange bulamu nerongu kuhudi nyongero bulamu mpezewe miaka Chachaba mwea no mkuse wadiru kutula diru kumpeze mubuma Chacha dungu kwa higa jikirobu wa kisimu Uganda nehuiru Chacha katuwa ne mabalabe bange mba kulopira na boba kule bibanja galiza Chacha nabusana kalira vana sabondere na vana valieke wange Chacha naluimo muimilize wensenu na imilira eri abagendo nyiga Chacha lubowa kwena njini mpingu jango siwaba tunde vya fi Chacha chiwanuka wanule vya wala Mpanolira kusimbi ya zungu Jaja kawumpulio msumesa wensenu Jango sumesa wa sutevi ya bui Jaja mukasa kwa gaboboweza Nyongeroboweza mili mjengola Jaja na musinda kusabu nzindiri Banadini ya voche vya fu Bajaja ngewe manjine besi manji Munde yule kenganzi msukuloku wa manja Ata imba sabate mumbola Mumpabule mwebio genkola Mizi mweja munu
Uchi muna mule
Ucheno muna mule mbuga
Walala
Arenko uole mizi mweja wano
Uchi muna mule
Ucheno muna mule mbuga
Walala
Wamanko uola mayembe ne mandwa
Uchi muna mule
Ucheno muna mule mbuga
Walala
Salongo narongo mwangu wemba ita
Uchi muna mule
Ucheno muna mule mbuga
Walala
Yenze nduka ba mweya la Eliasa ninalia jakero liaba walabu Nevu meya tumasani Tiano nyeleza ya genera kubiabali Hasa nyotisa mulwa wano Chitekeza zolo mulenza ikendusu Mwarabu evi unyabita shamimu Choka mweno kemutuma wana Mwarabu echi kukuta chita jalia Musuma nesolanga mgatuma wana Mwarabu enkwara jita sumari Choka wafuku keno getwe wanisa Pita panta lewe yewe la shoto Nibale nyipi zineno zitwe nanika Joni biba bikoze sewa mukabu yonju Ibikoko omobato ile tipepa Munange sala avera chipaku Omuntu apa kukagwe baita sala Madina chivera chivuga Ate saituni avera buktu Ngatona tuma mwana linyali aluzungu Webuze chiritegeze ye wabwe Sila banga mwana kabira linyazungu Bakabira gabi gabi abu Sila banga mchayi na kuba mwana mboko Mulwa choyo gerolu chayina Na yomu ganda ya galavi zo mwana Mulwa choyo gerolu ganda Enyambale ya fetu wa jidibiada Tuita buwele rabana neba mama Osango muslamu agenze meka Mwakole hijafu ne mikise minji Songe tana ya chitaweri murusenke Yaburuwa naga sawoka seminti Omulalomu sanga oza sigenda musabu Chokanga alina muchachi Songa bulichifo wofu kamiro kusaba Katonda u Ndiye sabo mwosabira Sinonimi zava zungu chachi nekerezia Masigiti charu warabu Omulalomu sanga mukanisa oza nalokoka Mweze sisi nza misimu Bomubuza chosaba oza moyo mtukufu Somo yokubera mzimu Mukiriza fena tusinza misimu Muganda no muchayi no muhindi no muwarabu Tote kunono Tufemu vya basungu Tubusa busangange vya filibula Tuongele tuzime zika subi Tulime vijia vya vika vya fi Tuzewe nono nobu wangwa Okumanyika na mubika vya fe Tukose sata galeri ya femu chinasi Tufemu vintu vya basungu tubusa Wamako ole misimu eja munu
Uchimula mule
Mucheno mula mule mbuga
Walala
Arenko ole misimu jawa
Uchimula mule
Mucheno mula mule mbuga
Walala
Wamanko ola mayembe ne mandwa
Uchimula mule
Mucheno mula mule mbuga
Walala
Salongo narongo mwangu wemba ita
Uchimula mule
Mucheno mula mule mbuga
Walala
Nebaza abafazi okutegeera ebyobuwangwa kyovola babagagga. Mwambale engoye ez'emisango olufuna ssente. Mwebaza myoyo gy'abazungu. Yesu yayambalanga kkanzu n'attangira. Mwe mwambale engoye mukaaga oluddugavu lwa bulamu. Gwe musambo omukulu ogukulira emisambwa gya wano. Olweru lwa Mukasa wa nnyanja. Mukasa yagaba obweza olutalina mikono lwa kawumpuli. Gwe musambo omusomesa omunagiro gwa Musoke. Ye nannyini nkuba omuyondo guba gwa Lubowa. Ye nannyini mpingu yasiba yasumulula ekide kiba kya ddungu. Ddungu ye muyizi w'ennusu. Ye gwe agamba mbu tosinza mizimu. Kyekikutwala e Masaka ku ntaana ya Ngobya. Abalala mugenda bukalange wa mukajanga. Mwenna musaba mizimu. Abajulizi be mutambulira ebigero genda okulama genda mugongo gyafuuka mizimu. Fabagende emeka Nabbi Muhammad mugenzi tusinza mwoyo gwe. Yesu wamala okukomererwa bwe yali agenda yagamba ajja kusindika mwoyo gwe. Omwoyo kitegeeza muzimu. Tudde ku nnono yawula eddiini n'ennimi. Abasumba mutuma abantu bookya amasabo gaabwe lwaki simmwe mugafuma. Abalalu bangi abali ku mbalaza nga baazoliga lwa mpewo. Omuyindi wafiirwa omuntu akyuma mucyume efa aliteeka mu cupa. Buli muntu enzikiriza ye bwe buba obuwangwa bw'omuzungu n'omuwarabu ffe twabula. Ffenna amaanyi tugajja mu nsozi. Abalokole mugenda mu nsozi. Bafaza amaanyi mugajja mu nsozi. N'omusamiza ebiremye okutuula agenda mu nsozi. Amateeka ekkumi agatuleeterwa Musa ku mayinja gava mu lusozi. Ate kweseeka edduwa y'enkuba ogisomedde ludda wa maddo ogenda mu lusozi era mweraba. Nyenza kuzimba kasubi tereze n'embuga bajajja we banaasula. Ngende ne ku kigwa kyaffe ekyabefumba ebaka nkume ku byoto. Ngende ekiswere wa jjajjange bamweyana akutula eddiiru. Njirene wa mama fiina wali ebulenga nabe ne ku kyogo. Ebisinga omubirinde mu Canada ko ongeze kiswere wabamweyana. Naye nkowoola emisambwa gya muno
ocimulamule
mujeno mulamule mbuga
wala.
Ale nkowoola emisimu gya wano
ocimulamule
mujeno mulamule mbuga
wala.
Wama nkowoola amayembe n'emmandwa
ocimulamule
mujeno mulamule mbuga
wala.
Salongo nalongo mwangu we mbaita
ocimulamule
mujeno mulamule mbuga wala. www.djericom.com.